yomu district ye chege guwabu winza wakakasizo kubaluka ukwechiwa decha mizozi uluvanyuma lwabaana abali yomu kumi na musanvu okebe lewa neba sangi buwanga baino obuzibu buno Dr. Richard Mulumba yavunanyizwa ku nsonga z'ebyobulamu mu district yeyo agambye nti okwekebejja okwakoleddwa aba Uganda Virus Research Institute kwe kwaviiddeko embeera eyo kubanga ezuulibwa agenze maaso n'annyonnyola nti abaana banaku baana bataano sampolo zaabwe ezaakeberebwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ku kyalo ekiyitibwa Kiruhura mu paalisi ye Ruhangire mu ggombolola ye Lwentuha abaana bano kwe kuzuulibwa nga balina obuzibu obwo ennaku z'omwezi zaali 20 omwezi guno Dr. Mulumba agambye nti abaana bano abaazuulibwa n'obuzibu buno obwa mizozi baliko obubonero obwe baayolesa gamba ng'okukolola olutatadde omusujja ogw'amaanyi olususu okuba nga lwonooneka gatako n'amaaso okumyukirira ebisingawo ku bino byayongeddeko
The surveillance, coordination, surveillance, the lab team, chief management, risk communication has already alluded to that. Then Impara Health Center 4 as an HSD alongside with Chengegwa General Hospital, they are very alert to receive any cases. And we are also quite closely in touch with the education department because as you know, these children, they are most of them are school going. So it's easier for them to move. But those teachers also need to be rated alongside with headmasters also for to disseminate the information. Also, we are proceeding with our immunization activities.
Kati yomu waka wa president atula district yo Bright Nzirumo asinzi dao na wanja gila abazade okufuwa kulaba angabana wawebo na bagemewa wameso ngante dagala wili maluairu ga government gondo kwetu ulech fecho chukala bude kumbeda yyo kuubi abantu nga waba wama uli na machamu kugulwa devuno na gabante kugulwa devuno kwa mizozi kwe kongera konti edagala eribugema likakasidwa bulungi nyo ministry vunaizwa kunsonga z'ebyobulamu ngata kone ekitongo ekyebyobulamu mu nsi yonna obulwadde bwa mizozi buno bw'amaanyi nnyo era nga busaasaanira mu malusu n'ebyalala byonna byonna ebyekuusa era ebirimu oluzizi singa omuntu abeera abiina akolola oba okunyiza olwo n'ebigenda ku muntu omulala